hear no wind, oh baby. Gay cocket, knock it. Am I ka ia he nuha? Am I ka ia he nuha? Hello, le lua he, anna we. Am I ka ino we pete? Hele u mai hoki kau. Me aole na hoha, me aole na hoha. Na lume na pina e, e he he, mai o pete o na vava e mua e luna vava e hope e luna vava e hope noho i hoi ke ala nui e e e e ki mai au mamua e Bahua kuau ma hope Aohe ka mali ui o Aohe ka mali ui o I ka paka ue pae E he 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 Aina ha mai ka puana No pepe hana a piki Ke nuha mai o iala Ke nuha mai o iala No hoi hoi ke ala nui e E he he, e he he, e he he Yeah!